sijo tamani humpitide fa faame halde fa hawre
kebi famu watto yottiki dum won le nokku momi noddirta CICB do min joodi balde nay nyaloma hande mi don gonde ko den kabaruji ko yowi dow ko min noddirta assise nationale refondation le leedi malindi watto jono balde nay de kibbi kikida ko so nyal jabi dun den hono golleji di fu ngata timmude inshallah sallallahu alaihi wasallam do jabi nobe kolitiri wide meccitedem widle halaji di fudi cettama le nyaloma ko watto jono halaji kewdu du kany en kala to hen dum won ko nayri bangal yowta dati ko nayri bangal politique fa yotto yo duddati ko nayri bangal honno laamu hakkunde johani junirede bamde lebbi jogon fa yotto duubi joyi yoga e halaydi fungari njowi ki do don kanko mahamadou samassio ko wonko hebini en ton kedden do facci tango sitan sidibe de la durée de la
transition yimbe warbe hore bato homa fu holit hakkile mudun do fawagol juutugol laamu hakkunde radio do ana wa naata de sabe hunjide torraji heewdi wonde leedi meden de wonde haala mudu hande tegal mudun wadde imadraji yewtunde wotinaaji warande wadede di wotinaaji ana heba wadede laabi laabdi tawa pene fu wala hen laamu jotto on ana hani jodaade famal lebbi jeegum yaade dubi joyi
ko naari fa hande bangal no be gonde setiraade no holli tawede ko heewi du yeltina le ton o do wattu ko naayiri bangal buytude hono politiki pelle muuden gonde le leedi meden di kanye buytude le nuude sariyaaji de jewtaade du kanko horeje leedi ndo do laam makko haani haadinede jaggal muudon du be jewto yalla hono sariyaaji kesi di kan jewtirede le leedi meden di fa kebe famtaade kanko Mamadou Samassio ko yottiki do mo jogi micro hono ngarda baylo
jawno fere am jotti masalde bien jotti kala ki do to wattu ben studio tamani e le men journal meden fulfulde den hono midani ben hakunde ko hawra do mudon nana wodi buttugol adadu balé politique ko be mangal ben bangal hun cangul hore sifaji golleji mabbe ben timinde fey ben nata yalta le balé politique ko be wattu manda mabbe buttugol ben adadu goldirde lamude joyinde dun ben ko wiyete sena ma cour de compte de ma nawtrade demde leydi ndi le goldirde lamu fadde dabare mbiyen fiide dabare no kanaka leedi ndi itata golle so ni wadi buppi chatudi madun o yiddi mbiyen kongol lolirgol serma ne juin gol gulirde wotere won humaninde wuteji fiide dabare no mbiyen mbiletede mbiyen golirde mbiyen gonbe malinkobe gonbe tiagal leedi ndi kinoto kabar wuteji député en mbiyen fusude gubbe lulude milice e bamde kala gonbe hen le larmi kala hebi kibindo dubin noga dun pamé e larmi wajibi ben fa hande ben ele kabarudi ben Umar Bagolo holtama dum wiide officier mbé nanne ben amé ndiah do wolde woni fadde mabbe heddade le ben ministère de mun tande hore sariyaaji kumani di ben nokobe kabaruji nawtaraade kabaru sariya kuru kanfuga bangal finatawa mun tande dum hore ben dabareji ben hun tande dum hore ko wiyete ben dindiragu sala idun nafa bibbe leedi ndi sakira mbiyan Umar Bagolo dum won ko tonga ben kikida ko bangal ko hawra domur le ANR di anda dum fufu labinte kikida ko ben hulita dum yeso kanko president leedi Asmi Goita dum wattu 17h
non wori sembese ka tober water du wajibi sina beeden le hende dum won joinde fedde water hande humanade kabar no wote di fukkani wadde le leedi meedin di be bi pelle kewde dum fu dum waran fusede tiagal mudu fa hande sembese ko jokkiti to hono kabaruji meden di ngori le nokko kabaruji ko naayi bangal batu mo noddirten assise national do hono kabar no wel tegol leedi ndi worino biama pelle kewde kanye tawale o do nokku du dati kewde jaltinaama ton yimbe le gonnobe tombe fu kolitiri jabini hon di do dati jaltina le bangeji di fu fa kebe famtar kedde yimbe le wonbe tombe ko be cifi do hen do facci tango sitan sidibe
oui je suis satisfait vous
savez min tammi weltama sab dina dum ko kawrano en han sawrade hontine leedi yaade yeso min ga haddo dam do kabaru jande do kala dudi be haali haalaji mudum de mina hakki am ko kadi pamama mene hakki am ko holliti no kabaru semende fere dudi be holliti hakki am pamadi kabaru hollitaade balde ngenende sa jeewdum temdere fu cefana jene pamama kin cagansu be pami hakki jime den han patede dum de labi sare so damu min ga me wala mistene fe watra hande sabdina hakki am holliti fu pamama
ko naari bangal fa hande le dido golleji di fudi ngaran di kollite kikida ko non kanko noddirte do Zeni Moulay Haidara ardido dido golleji o hollitir wiide o wi kala ko hala to furlaamu o jewtoto yalla hono hani tabiraade dido dati le ko warta ko do be bi fedde hande tabaade dido dati kanye jewtanno di kanye jokkitirede waran jojinede le leedi meedeni kaabe kala e wakkande fedde de hani jojinede de do fedde be bi colonel Assimi Goita kanye hani jojinde dum be kala e do hono yibbel hanbe tawede le de do fedde ko nayri bangal odo botom han Timour Soulan o jabi wakkati sappo e jagom yande kanko Zeni Moula o holliti wiide hala makko waran nanede ton o hala hono kabaruji din gori ciagal mudon dubbe kala ton hono kabaru kanko Asim Goita o do o bamanton discours do no o hala o fewta yimbel wonbe le ngal sal ngawal mangal don di do kabaruji fu ngarta hadden e biantan sakrab on jarama kal do bodon tay le malife mangal mudon kettine hedade dum woni kabaruji sijo taman do e sedda halu dame moni commune de garan jalo kono wara Soulan do jabi.